masengibele nezinje zami. Vele ungena ngishaya isikhiya sami. Letwani shayi nombolo engcono ubheje ngami. Letwani shayi nombolo engcono ubheje ngami. Kuse ekuyafiwa matala. Bonke bayahlehla masesifika matala. Esihlaleziwa madala. Ngolisitafula namajita madala. Mpilo yami hlabeki sizitha madala. Angifiselo kubi bafuna ngipishe madala. Exe, noma basiringa blind. And they don't care whether we live or die. We still alive. As long umdeni wonke ukhona etafuleni. When it's dinner time. And noma singananyuki impilo kasi still a vibe. Loku just arrived. Siwa in the newest ride. Mphethe umntwana obuhlungu blind. And mathe beke nyuki by and binge. And for my peace of mind I ignore the rumors. I know no one's as true as I. Nisfuna zonke. Nisfuna zonke. Ngishimali yonke. Nabantwana bonke. Nomhlaba wonke. Ngiyekusenele sonke. Kodwa ngokufuna konke. Mina ngisfuna zonke. Nisfuna zonke, ngishimali yonke, nabantwana bonke. Nomhlaba wonke, ngiyekusenele sonke. Kodwa ngokufuna konke, I don't care. Masengibele nezinje zami. Vele ungena ngishaya isikhiya sami. Letwani shayi nombolo engcono ubheje ngami. Letwani shayi nombolo engcono ubheje ngami. Kuse ekuyafiwa matala. Bonke bayahlehla masesifika matala. Esihlaleziwa madala. Ngolisitafula namajita madala. Mpilo yami hlabeki sizitha madala. Angifiselo kubi bafuna ngipishe madala. Ngokuhlaba usemahlombeni ami. Awe baba uhambe kanye nami. Ngokuhlaba usemahlombeni ami. Awe baba, hambe kanye nami. Masengibele nezinje zami. Vele ungena ngishaya isikhiya sami. Letwani shayi nombolo engcono ubheje ngami. Letwani shayi nombolo engcono ubheje ngami. Kuse ekuyafiwa matala. Bonke bayahlehla masesifika matala. Esihlaleziwa madala. Ngolisitafula namajita madala. Mpilo yami hlabeki sizitha madala. Bangifiselo kubi bafuna ngipishe madala. 7th Wave Entertainment.